Complete Records material, yeah. Baby.
What it
yeah,
do?
Yeah, yeah.
Poe Maker.
I don't wanna be with you no more.
Yeah.
Yeah, yeah.
Yeah, listen baby, I ain't tryna be crazy. Najua unapenda nyumba za Masaki na Mbezi. Najua unataka vingi kwangu zaidi mapenzi. Kwa maana tama ex wamenizidi unyamwezi. Na siwezi kubishana nikaanza makuu tena. Hatuwezi kushindana kwa ukianza kwa kunsema. Maneno amenishinda many overdose. Au sababu squeeze una window na hamatose. Maybe I'm so silly na makosa nimekiri. Mashoga zako ni dili ila kamota nifikiria. Pia kumbuka hili minawe tuko wawiri. Makiax toleo la pili mwanao mini mefuli. Yeah, so listen.
Mana kuono na hunikosa.
Hola, hola, oh.
Mapenzi ya maneno yamenichosha.
So naweza sema penzi lako limefanya nyote mizizi. Na ukinuna tunafanya nyote kichizi. Hama penzi ya kifilipino si gizi. Paka mama nasema umenipa kizizi. Kwenye hizizi mina sema hamna bena hamna wema. Nisha funga sioni tena na usiniache kwa sababu ya kipato. Sikutaje kwamba mimi ndo kweli kwako. Yeah, I be doing everything, yes. Sitake ta kuchati na demo kanipa kesi. Sitake ta kusimama tumali ta kwete test. Ta kuandike nyibu kare ta kina kaspa nyo vest. What I do
hola, 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 oh. Kama na kuono na mvuni kosa.
Hola, hola, oh.
Mapenzi ya maneno ya menichosha.
Akababwe.
Na kumwaga na kumimina. Uwacha nivunje mifupa na meno bado ipo. Na kumwaga na kumimina.
Leave me, baby.